kwangu ziki kuwa mbali na mandani yangu haki kuwa nae mikononi yangu haki kuwa nae mikononi simuachi leo na kesho peponi
Yeah, yeah, see.
kuachia. Ah, 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 ah. I love you.